ngubuthi wena ongishile sengitholile angivukile ngubuthi wena ongiyethile sengimtholile angivukile ngubuthi wena ongishile sengimtholile angivukile
Aunya chola, aunya chola.